komiti joɗɗina ɗon gam denaku himɓe are mum'en. Komiti on andan no wodi persidan mum kawjotoɗo golle e moɓol talki. Komiti on andan jogotoɗo ceede e balla keɓaka fuu. Nden no wodi himɓe ɗiɗo gon cuɓaɓe gam ƴewtinade no hawju golle komiti o andan wona no waɗiri. Gaɗa joɗɗinol komiti o andan, min gaɗi wuwa lamnude nokkuje, min gaɗi yilaru firtude ko e himɓe dow nafakka yarude safare hisinde nyaw paɓɓe. Miɗen godi du anniya yilaru tefude ceede e komiti on andan gollirta.
Ɗum e gonɗon oɗon gaɗa ko watta himɓe gaɗa golle ɓi leydaku fuu ko heɗa e maɓɓe.
Miɗen tawra saɗonnan har ko darata hawrude ceede e komiti o andan gollirta. Minen sappo e joo jeyaɓe e komiti o andan, miɗen e taykade darude nomin tokkira naabi en nomin gaɗira yilaru firtude ko e himɓe gam himɓe cakantaraji amin ɗe andan anda kulle fuu tawaɗe nder talki hawju golle cigilaɗe waɗede fuu. Min durwandu ni faa handen joɗɗinde komiti gon nder balla mairie amin. Ko watta ni mairie amin o andan e hoore mum wawa heɓude balla kaɗum haaja fuu gam golle komiti amin o andan.
On mbi'i himɓe anna ko winna wi'a nder talki ɗi enda deno e tokkirton.
Min tokkitoto siire warde siire pamtina himɓe golle ɗe mairie on andan wawi waɗude gam nafakka himɓe fuu. Deni Allah waɗi du neɗɗo fuu no yoɓa itte mum e jangal mum wala ko hepporta mairie amin o andan. Ɗum saabi miɗen mbi'a no hani himɓe pamtini nafakka yoɓude itte ɗe andan.
Komiti mo contrepart joƴƴini e giɗe moɗon ɗume woni nafakka makko?
Nafakka makko arande fuu kanni woni ƴewtinade ko gomnati e hoore mum woni no waɗa gam yaadu yesso e daƴƴere heɓu nder cakantarare amin de enda. Komiti o ɗuni fa hande no ɗon gam wallirde mairie joɗɗina mara lobbal caka himɓe fuu e heɓude duni fa hande mosola saɗormaji pamari gom tawaɗi caka himɓe. Illa du komiti o singa warde hande hawta gollida e mairie no ɗon no yehira fodde no hiɗira fuu.